Huu ndio mji wa Bwana, mahali Yesu alipozaliwa, mahali Yesu alipopita. Israeli, Yerusalemu, mji wa Bwana, nakutakia amani. Shalom, shalom,
shalom.
Yeah.
Israel is the Jewish state.